Asa nijifiche fiche nini na cheni tunire maja nazarani mbaba kumbe mpaka marika napenda na montana napenda machizi boto napenda na warambesho napenda wanapenda na uliza nini na yonuko kumbe masera najifusha na uliza nini na yonuko kumbe masera najifusha Kushken, call me Mr. Kush.
Kush.
Call me Kush Dad.
Kush.
Kush inafanya ni boss.
Kush.
Nikomeshe mamluk.
Kush.
Ha.
Ninapovuta inanuka na harufu kali kwa kiti ya machizi moto akiwasha nyungwa na kasirika. Hey, everybody say ya ponze ea. Naomba nipige pastembe za mea. So, ukivuta ule ndika uwezi utaganda ngi. Utaitwa kama uski kusheve sing to me. Watakoma laundi hii nishabusi nana ni. Hey, guys you see me. Niga puli kush.
Asa nijifiche fiche nini na cheni tunire maja nazarani mbaba kumbe na mjomba shomi anapenda nkoba kife anapenda na zigimari anapenda ndeko disuza anapenda anapenda na uliza nini na yonukoko kumbe masera najifusha na uliza nini na yonukoko awarambesha nazivuta zato futa me and you.
Kush.
Alafu kushikabo jefungua kikisha unechambua vumbi na tunda natoa sio mchafu. Ukira kush unajua kush inataka usmart mda wote unatupia kipiga bafu. Sasi jiona umekua kush inataka bidi ongeza unje tusua mamen. Mdani kela mdani boa sipendi etibu dani sire kush weekendi. Mchumba mwengine simpati bila vichenji mikwangu nona kushinda mpenzi. Kwa mana na mnyonga nyonga na mpiga denda mixa na mfuta.
Kush
na mnyonga nyonga na mpiga denda mixa kumfuta.
Kush
kina majina mengi na kushi number one. Toka enzi za juba kushi naitwa msuba. Enzi zo gari ya upandi kushi naitwa bandi. Wefuto wefata mshawasha mara mikita cha Arusha. Wame sahau kama kipo kile imoro kama kipo kile ikire alichofuta pande sere. Basi usiombe kishie we mara mikita kishoya. Usiombe kishie wengine anakita sinde. Usiombe kishie wengine anakita ibaba cha cha ukucha wana ngusha. Cha ukucha oya we ni peni washe.
Cha ukucha
chizi boti ni peni vute.
Cha ukucha
omasera ni peni washe.
Cha ukucha
chizi boti ni peni vute.
Cha ukucha
nauliza wapa naziwasha uko twende jabu na ifuko weka tuweke uko mpaka mabiboko na kinondo nuko kizazi jeuli uko itike libigi uko iwatoto akawe uko na msasa nuko iwatoto asuna uko na kambingu muko watoto asoweto uko na sitisha doko itimkibabe uko na kijakita uko na maharo soko mwana nyama uko watoto avegasi uko
mpaka washa wake. Puliza kote kwia walambeshwe zangwo ewa chawa shona mwa kushke.
The mixing by X2.
AM Records.